kikam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na kulike mekuma kama tatu.
Simama kete, piga waleke, tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispa kianguka na yotwende, hapa ni kudance kubanju kama daily. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando. Umlando.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike na kumakama tatu.
Goma nao nikali unafanya ninu kika. Wabakio metu sitwa kitwito mama vela. Jutini kesha toka seta bakio mehema. Na timi mindo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Ndobo isha tu bambo unazarudi ya selekta. Losta shika sana juma bebe wamebeba. Mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector. Bombe shatu bambu neza rudia selector. Dosta shika sana juma bebe wamebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pull up selector, pull up selector.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Loko na piti girl, make breakfast for two. Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu. Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool. You want another one, come take it from me. Mebeba motherland, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig, so you dig, so you dig it for me.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tattoo.